to the bar. Can I music vibe?
Singiye kwicwa na gahinda kuboye muso bimenye
cyangwa
bivuze burya ngukunda byasaze oh no critique out with the killer body cyangwa bikubiye subukuri kira kuri
cyangwa bivuze
burya ngukunda byasaze mama
cyangwa bivuze maze nyuri wanyu uko mangari kizami Kumangari chizami Rastaman ubundi sinja ninya Ariko superwoman wa utuma njira fia Kuko sinzi nibi wanyu Mazimeru mgana wijosi They think I'm a ganja fama Waora nichi mgana wa mama Babgire batuze ni easy I'm a bad boy with a good heart Singiye kwicwa na gahinda Kuboya maso bimenye
cyane bivuze
Burya ngukunda byasaze
Critique
out with the killer body Cyenda bikubwiye subukuri kira kuri
kira bivuze
Burya ngukunda byasaze mama
Cyenda bivuze
Trust me girl Banguroga I will keep it real
I will keep it real
I want to give you some good, good loving. I'll talk to your mama, talk to your papa.
Bere kichi nyabu pura, che watu. Davizi bane cherezo kundi.
They think I'm a ganja fama. Waora nichi mgana wa mama. Babire batuze ni easy. I'm a bad boy with a good heart.
Singiye kwicwa na gahinda kuboye maso bimenye
cyane bivuze
burya ngukunda byasaze
critique out with the killer body cyenda bikubwiye subukuri kira kuri
cyenda bivuze
burya ngukunda byasaze mama
cyenda bivuze
think I'm a ganja fama waora nichi mwana wa mama
Babgire batuze ni easy
I'm a bad boy with a good heart
Singiye kwicwa na gahinda Kuboye maso bimenye
cyane bivuze
Burya ngukunda byasaze Oh no
Critique out with the killer body Cyenda bikubwiye subukuri kira kuri
Burya ngukunda byasaze
Put the bongo.
Sakina music vibe.